shabani mani le safari kwa imana ke sogado unaonana le sukuma hello ke sukuma tokwe mpa kwanza lazimo ingo na mkeshe una batale na bandikiniki kwanza wadela mayu hangi imwadela baba hangi imwadela baba hangi imwadela hangi mayu nakajo mjini nosa njana kanwani kane nakajo mjini nosa njana kanwani kane Koni lanja kwanza, umziki kwa singeli. Koni lanja kwanza, umziki kwa singeli. Kazi kwa singeli baba, kumbe kale safi tu, hafu kale shwari gete. Lolo nzehe, uwi nagaduhu. Lolo nzehe gete, uwi nagadu. Kanzu kuni lanja, umziki kwa singeli. Kanzu kuni lanja, umziki kwa singeli. Ila kwena bandu boni welu kama nile. Kwanza bebe ule nshamba, kwanza ukina pamba. Hafu kina mikwanja, nomshukuru mungu. Shida baba kwanza ule nshamba alafu kina mikwanja alafu katwaga pamba kwanza ule nshamba do unaonana le sukuma naelewa kisukuma do kwemba kwanza lazimo ingo na mkeshe una batale na bandikiniki kwanza mwadela mayu hangi imwadela baba hangi imwadela baba hangi imwadela hangi mayu Mungu si asumani baba no pandika kademu Mungu si asumani baba no pandika kademu Kademu kenekele baba kademu kakitanga Kademu kenekele baba kademu kakitanga Koni chala tanga, ota shiki tanga Kwanza kuni wila Bebe uli nshamba lakini na kutoka gwadu Bebe uli nshamba lakini na kutoka gwadu Lakini sasa uyo shiku buziku baba Uyo zwala mwenda kumadu aina ya kanga Lakini sasa uyo shiku buziku mkosha Uyo zwala mwenda kumadu yani aina ya kanga gete Yashiku buziku mkosha kalini kandadu Yashike diyo bebe kalini kandadu Yashike mende mkosha kalini kandadu Paganuka wewla mayu pungujaga kunikanda Paganuka wewla mayu pungujaga kunikanda Tujagu kungwiseo ukamone baba na mama Tujagu kungwiseo ukamone baba na mama Kwanza bebe bali kulindila Ilo na kuwila Bebe mayu nene na kuwila Unena lesuma nalewa kisukuma Yani tuku imba kwanza Tuku wawila kwanza Lazima tubagishe kwanza Bebe ntani Bebe ntani wane Bebe ntani Bebe ntani wane Bebe ngogo Zoko tumine mama Zoko tumine baba Bebe nzalamo Zoko tumine mayu Bebe ngogo Zoko tumine baba Bebe nzalamo Zoko tumine baba Bebe matumbi Zoko tumine Bebe mgogo hangi Zoko tumine Bebe mnyakiusa Zoko tumine Kazi kaka singeli Bona kalita uta Kazi kaka singeli Kina mambo matamu Zoko tumine ngosha Kazi kaka singeli Zoko tumine ndogo Zoko waneke Kazi kaka singeli Baduku wane Zoki tumine kazi kaka singeli Kazi kaka singeli Baduku wane kasafi Kazi kaka singeli Baduku wane kasafi Kamziki kasingeli baduku bane kasafi
Ah, 47 champion Mafunzo wa mama ya toshi dunia takufunza zaidi
DJ Az on the mixing master